iwe kama Kosovo au Pakistan. Kwake mama tusije tukagombana, kwake mama tusije tukachika. Ajujo kusia unye imacho kukumbuka milele baba yetu. Baba, amani mse, amani roho, iendele. Mama, akwake mama tusije tukagombana, upangwake mama tusije tukachishana. Mama, amani ee, amani yo. Tukukusa unye imacho kukumbuka milele baba yetu. Baba, kwake mama tusije tukagombana, upangwake mama tusije tukachishana. Tena inaria, namria baba, kimkumbuka baba, baba yetu wa taifa. Tena inaria, serikali inaria, namria baba, baba yetu wa taifa. Maya naria, apa naria, namiria baba, baba yetu wa taifa. Sumaya naria, maya naria, namiria baba, baba yetu wa taifa. Kwake mama tusije tukagombana, kwake mama tusije tukachishana. Amani ee, amani midoke, amani ee, iwe kama Kosovo au Pakistan. Kwake mama tusije tukagombana, kwake mama tusije tukachishana. Uzo ya umoja umoja utulivu Tanzania imetoweka. Ama, amani midoke, amani sanjambari. Ye kama Kosovo au Pakistan. Kwake mama tusije tukagombana, kwake mama tusije tukachishana. Amani inotakiwa, amani iendele. Ama, kwake mama tusije tukagombana, kwake mama tusije tukachishana. Tutokusahau na imacho kukumbuka milele baba yetu. Baba, amani midoke, amani ee. Siwe kama Kosovo au Pakistan. Kwake mama tusije tukagombana, kwake mama. Hili sauti ya sebe ni kawaida. Kama kawaida. Toka, toka. Aki Tanzania. Brasil.